Mtani 45 Radio.
Yo, chai chill mtani, pale maskani. Auna form tu umebanga iza. Auna kakitu lakini I, iza, bro, Joe, skiza.
Mtani 45 Radio.
Hey bro, checky, stories imeweza. Good nayo, nikao kondani ya impreza. Na manze tips ni kibao if you want to impress her.
Mtani 45 Radio.
Mtani 45 Radio.
Hey, 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 kama kawa, kama dawa, Mtani 45 Radio, ni sisi tena. Hey, voke, voke.
Ya man, ya
Rada
man.
Gani?
Rada safi.
Mm-hmm. Luzen. Ya, ya, ya. Hey, leo tuko full house, bana tuko na hadi deko.
Sing.
Sing. Na Mr. Dice.
What a guan, man.
Yeah, so kama kawa ma intro, au siyo, mina itwa Ferron. Ferron underscore chronicles underscore kamati. Search everywhere and you can Ferron chronicles.
I need to go everywhere.
Everywhere.
Fuck your mystery check.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Na kadere wako nani?
Van Diesel na bado ni Mac.
Apo saa, weko ni naga handles ni?
Nimesha sema handles kama ujelewa. Lakini msikilizaje ni fuck your mystery kila platform. Mm-hmm. Na tuendele.
Apo saa. Lose it.
Yeah, yeah.
Hey.
Losing brains kila platform.
Mm-hmm.
Yeah, mazi.
Safi, safi. Deko.
Wagwan, daddy.
Uh-huh.
Ja. Rastafari. Uh-huh. Bless I and I.
Uh-huh.
So me handles pale. Ukini Google to DJ Deko.
Mm-hmm.
Tani na uo.
Mm-hmm.
Italeta platform za miaye zote pale. So kauko na Google kwa menjizi yako, jo.
Cheza na.
Cheza na ria.
Apuza paradise.
Easy, they call me hot boy, cold boy, Dice. The entertainer kwenye my platform ni Mwangi Dice.
Hmm.
Scene.
Abo sawa manze. Hey, leo, nimawambia leo sinu tukumanze tuko full house bana. Alofu, kumbuka Mtani 45 Radio. Ukitaka kusikiza episode zetu zingine za tumekuwa tukidu. Tuliwapigia 1-2, eh. Sasa wewe unafauti huku, eh. Uko korada, ukitaka kuzisikiza wewe na tu andike Mtani 45 Radio. Hata kani Google. Hizi tuko kwa digital platforms ki. Bao, kibao sana manze, like tuko iTunes, Tidal, Deezer, tuko Google Podcast, as in name it manze, zile kila platforms there's na, yeah?
Check.
Yeah, previously, nini, last episode, tulikuwa na a guest moja mkru sana, alikuwa naitua Virusi Mbaya. Alikuwa naitua Virusi Mbaya, na alitulibonga na hivu tumobali support motion yetu, tulikuwa tunabonga kuhusu people you should avoid. Akatuambia hadi ya kuna waseka wanakuaga. Na ni kweli baze, ama dai kunaona aje, kuna wase?
True team. Sama kwezi lea manyoka.
Maparas.
Na madada.
Atulei dada. So, leo, tumekam na new one manze. Na hii ni very critical manze, leo tunabonga kuhusu biashara. As much as una do art, as much as wewe personally umeamua ati art ndio itakuwa the only thing utakuwa una do, unapofikiria vile ganji inaingia. So which drives us to the topic tutakuwa tunaongelea, tunasema hivi, tutakuwa tunasema investing, wewe mwenyewe kuanzisha biashara, capital una prefer ikuwe from the loan ama inafaa ikuwe from your own savings.
Hiyo ni a very crucial topic, a very important topic, especially for us mavijana.
Yeah, bana.
Jenye, place kak Kenya, bana sahi, we are headed for the whole bana. Yeah. Yani tumeuzwa bana.
Ni ukweli.
Employment sahi ni nadra bana.
Mm-hmm.
So wenye lazima tujue venye tunaweza jilea bana.
Mm-hmm.
Na sahi ni kibiashara. Miteki yangu kwa hii.
Mm-hmm.
Any source of money is good money, unacheki.
Any source of money is good money. Yeah. True that. Nice.
So kaa ni loan,
mm-hmm.
Na uko na plan,
mm-hmm.
Loan unafaa unachukua na plan,
mm-hmm.
So plan obviously is a backfire, unacheki.
Yes.
Lakini wewe umeput your mind into doing something, si kuchukua hiyo,
mm-hmm.
Uende nayo ati uanze kunini huku kuteka
kuteka magenzi. Deko amekuwa deko. Deko alipata ka loan, ilikuwa anzisha biashara yame sauni biashara
ama vipi,
amaanza kuonesha hadi ndio saa kuna airport ameenda ma airport zone tu hapo
mama.
Ah,
You have to understand, we dress to impress every day, so.
You dress to impress the empress.
Yeah, man. It's only everybody out there, so. We not do that, we not loan money.
Man, a real bad man.
Yeah, man. Pesa starea to copy.
Sisi kama kawa, bana, tunasema
kawa. Cash flow, man.
Ukituona hapa, lose kwanza simu nyana tumiaga. Last time, simu ililia ni iPhone 2, manze. Inafamu kwa mnajua, personally. Si ati ringi.
Kuomoka ni lifestyle.
So, Dice amesema kitu moja. Manze, personally, hadi mimi nimekam tu. Okay, amesema manze, hadi mimi nimekam ku understand. But, hiyo ni ya Dice. Amenisikiza. Hiyo ni ya Dice. Mimi personally, Kaferon Chronicles, tuseme ati ni ganji. Mimi najua that as long as umeamua kukuwa businessman, ile kwa ile segment ya risk taking manze already yo, yani umevalia kasli ngazino ni risk taker the moment tu umeamua kufanya biashara
imekuwa personality
because first of all utakuwa exposed kwa profits and losses then uta enjoy hizi profits manze bado utakuwa uko tu loss na usi expect to enjoy hizo ma loss na wase wengine bado utakuwa tu
solo.
So what I'm trying to say is this. Wewe mwenye kwa unafanya business kuna time ni oge na bako na niket. So mina za chukua, naza enda mahali, need she loan. But your loan, since mina jua ugumu na vile ugumu ya nilipitia nipati yo ganji na vile yo doita nisaidia, lazima tutabili ni makinika nilipe yo loan.
In the long run.
But kuna wache tofauti, sa loser unasema aje.
Mina sema, okay, both ways ya, ziko sawa like source of income uneza. Like, zote ni reliable, eh? But as much, eh? Miusema, as far as much you're a risk taker, eh? Bado, like, you need to trust your instincts, eh? Like, you can't just decide doing an unprofitable business na instincts. Zako zina kuambia, nye unajieka tu kwa shi?
Kwa shida.
Kwa shimo.
Shimo?
Kwa shimo, bro.
What would be the sense ya
like sense
alone?
Okay, let me
kona a bad feeling ama kona feeling whatever you want to do haiko in line as in you're not good with it, so what's the sense?
Okay, what I'm saying
ukiona kuchukua loan unafaa uko na sane mind.
Yeah, what I'm saying is that guys, like you need to do your homework pretty good, eh?
That's what I'm saying.
Exactly.
You have a sense.
Yeah. You just don't rush in a business like because somebody else an adventure your place.
Unaweza ingia juu ya hiyo jupia.
Okay, like ni poa but kama uja like kama uja exploit kama bado uja nini kama bado uja like naweza sema uja explore
bila kuifanya.
Na unajua unafaud digin like what is this guy doing?
Hata kabla tuanze kuchapiana, I once told Losing Brains that ukiwa hazardous, ukiwa mse mwenye uko so much,
bro,
uko cautious, outer kuwa successful.
Let me tell you one thing.
Question, okay. Sai utukapata opportunity ya kupata loan ya 1 million.
1 million,
kama big bank.
Kaya
kuchukua hiyo loan.
Okay, opportunity ya 1 million.
Tuambie kwa mafijana iko hivi.
Unajua ina depend. Let me tell you one thing.
Unaomba ulipe for 2 years.
After 2 years. Let me tell you, unajua you can turn down a loan depending on its terms. Conditions and terms. Sawa? Okay, if it's favorable na like within that limit of time, naweza kuwa nimescore, naweza kuwa nimefika hiyo score hiyo loan, si ndio naweza ichukua, but if it's not favorable ni wait.
Wewe umesema two terms and conditions, si ndio? So hapo hujasema anything na
plan.
So ulikuchukua hiyo ndondo kama sasa
unafikiria. Sikia bro, umeniambia big bang. Big bang is my plan already.
Yes.
Hiyo ni kitu nimefanya. Hiyo ni kitu nimefanya homework vizuri. Unajua hiyo ndio nikiekelea hapo. Imi shugli nimeishi kutaka bro. So hini kitu like.
So Luzan.
So nimefanya umwaki yangu poa bro.
Luzan anajaribu
kusema. Najwa ungesema kasi Big Bang. Ninge think twice. But Big Bang maze yu ni
okay.
Kitu.
Okay. No nakambia. Ikue. Sisi sema ati Big Bang peke. Sisi ataki kujeneralize. Tuseme. Mino ongelea. Unajwa Big Bang pay it's also a business. But
it's
then.
It's also yeah.
Sikilizaji kama unasikiza unashuna Big Bang ni nini. Isi ila GTA ati Big Bang. Big Bang maze ni entertainment moja hatari sana imeshikilia ma artists wengine genja na wana try sana kufika outside there, si ndio?
Yeah.
So it's a label na tuko na DJ Deco anajua zaidi kuhusu.
Yeah, man.
Na wewe mwenyewe unasema ukapoa 1 meter u build. So mimi personally nimekama nikasema hiyo kitu yenye wanaongea big bang big any type of business. Zote ziko the same as long as it's going to affect your life positively.
Positively, yeah.
Do you understand?
Yeah.
It's worth taking risk.
Yeah.
Do you understand?
Yeah.
So me, okay, sikia kuna kapeng fulani kanapeano mahali au kanduzi kanapeano na tukipeana kapambao ama kapathati, utakuwa nalipa kidogo kidogo. Na hiyo peng, wewe labda wewe ni mwendeshaji peng. Mani get. Na umekuwa ukilipia ukitumia hiyo do ukipea mse mwingine hiyo ganji. Do, yani umekuwa ukionyesha peng ya wenyewe, so unataka uonyeshe peng yako, do ganji baki kwa wataka kwako, wataka unalipa galon, hiyo loan ikisha utakuwa unapata 100%. Sitabidi ume risk.
One with it.
Yeah, so personally mimi na feel we are all on the same track, but mostly kituluza na madaribu kusema, you must do your homework. Kuna vitu zingine zitajingi kuchukuliwa loan. Sasa inamaanisha tukimaliza hii show hapa hivi tunaenda huko kwa ni company gani sio market pia sana ama tu market
jo
la market
na jo
loga hapa luza tunaenda kwa TVS tunatubaya pikipiki moja moja sawa
ndio
msikilizaji msikilizaji tuko episode 4 tuko episode 4 ama tuko episode
ni 4
tuko episode 4 na mimi ukiniona nje na pe ujue it was sponsored proudly sponsored by Lose and Brains.
Yeah, man.
Fantasy of TVS. So, topic ilikuwa, will you prefer alone to you stashing up the money in the ones and biz? Obviously, si kama youth, stashing up money ati kungoje ikuwe lump sum. Yon kuchora giza.
Difficult.
Very difficult.
I know, like...
Nah, agree.
So if there's a way you can get this lump sum but you'll pay for it. Yaani unapatiwa dola lakini utalipa dola.
Lakini kuna wewe
unasema? Loan ni responsibility. But if you're responsible enough to handle it, go for it. But kama wewe mwenyewe unajijua, mtu ni kujijua.
Ndio maana data amesema hiyo sane. Lazima tu kwa wewe ni mtu mwenye sane. Ndo kachukua vitu kai hizo, si ni kweli?
Yeah,
na si naona hii topic inaweza kosa kuisha.
Mimi kuna kitu mzee wangu aliniambia, ukichukua loan, usichukue loan ati ununue gari. Na cheki. Heri uchukue loan ununue kamchanga mahali. Na cheki.
Masimiti.
Gari itakuwa expense kwako kama ni yako ya private. Lakini ukaamua uchukue loan uchukue iweke Uber. Yes, ni business on its own.
Sasa unamaanisha Dais amesema kitu ya maana hapo. Dais amesema yeye is buy gari. Labda anunue tu, labda hiyo pesa anaweza buy kamchanga hapo. Yo, kila mtu yako na ideas tofauti. Unanielewa? Hakuna vile unaweza decide tu sema ati utabuy. Okay, kuna mtu anaweza mwata buy iganji atabuy land. Unanielewa? Kuna msiana za muata iganji anakibaika pika apata kwa anaingia huko na nyuki
anachukua
mali anazileta gezo ama anazipeleka wapi zina land una get ama hata anaingiza kwa highway ya Jaba inatoka Meru ikienda Gaya Airport.
Nimesema gari usinunue ati for private use.
Oh,
gari yako ni ya kujibeba
as a luxury
as kwa loan. Kuna loan gari ukikuwa na plan useme basi itakuwa ni gari ya loan itakuwa kwa road. Hiyo si inakuletea do.
Ni kweli. Yeah, tumeagree sisi wote.
Pesa ya starehe atukopi.
Atukopi pesa
Deco.
Ya starehe.
Yeah, man.
Deco, mimi nataka kukuuliza swali rahisi hapo. Tunaongea, tunataka tukoongea with something that iko common size hii maana kwa pendo na mayo wengi wanaanza kuchukua mabike mtaani, si ndio? Wana represent. Wana prefer aje uchukue ganji kama hiyo 30k uwekele. Sasa nakuuliza wewe personally wewe as Deco, uwekele ganji hiyo 30k ulipage polepole. Ya ndio kimbia kwa barabara ijirudisha ama unafikiria ukaamea kama moja kutafuta hiyo do uweke biashara au ubai hiyo pen.
Well, mimi acha inipate on the move. Mimi na dai wachku na ningiso nayo mbaya sana.
Ningiso nayo mboka vibaya. Sasa unasikia kila mtu akona say yake na having a grid to the motion, si ndio?
Sasa iko sana kazi.
Yes man.
Nisema tu yeke yeke bana.
Yeah. Na nimejaribu kusema hivyo. Hiyo kitu yenye tumeongelelea ina relate na art aje.
Mabwana.
Weka artist unaweza kuona unataka kufanya kitu. Unaweza pata deal msana anataka anakuambia, "Sasa tunataka kusign. Sasa tufanye nini na nini ndio?" After hii time ukishafanya ngoma kama hivi na hivi, contract yako imeisha. Wewe mwenyewe ndio unafaa ufikirie kama utakaa chini utafute ganzi usisainiwe na msio yote ama unaona ukisainiwa itakusaidia
kuelevate.
Na si lazima usainiwe, as in any type of business art kuna vitu kama for example artist kuna vitu mobile anahitaji hata za kubuy zenye zita boost
business.
Kuinvest zenye zita boost biashara yake. Just that tunaongelea art yake kama business.
Kweli.
So you artist there wewe mwenyewe umekaa chini hapo hivyo una plan kutumia ganzi ama una plan kukopa ganzi mahali. Na kwa ujue risk na irarudi kama itarudisha instantly vile unadai pia unafaa kuwa unajua si ndio
mwanzo
so tunalipa kwa sensation
wow
hiyo ni ile segment yenye ikikosa manze tutakuwa tumepoteza meaning ya show yetu au sio
bana
ndio tuliamua sheng manze lose and sheng ni kiluga natumika na wasee wengi
si
yeah na leo tunapewa word mpya. Last time tulikuwa tunaongelea kuhusu word gani? Tuliongelea kuhusu Renangoa.
Renangoa.
Kuna time tumeongelea kuhusu Palito ni pia Palito ni Dimbra. Na kuna time tuliongelea ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kwa Bugde. Na zote tulikuwa time mlikamkujua ukisikiza hizo episodes tutakamkujua translation. So leo Deco.
Yeah,
man. Leo natupea jina gani leo?
Tani 45 Radio.
Ah, leo ana Daisidi Kwara.
Sidi Kwara.
Sidi Kwara.
Jaribu mbogi. Sidi Kwara.
Mimi najua kukwara ni kukwara ni kaka kujangu kuzua ama
pana.
Kukwara ni kaka
Dikwara yani ni kama si imbo unacheki.
Oh.
Dikwara ni jina lingine.
Oh, so si Dikwara ni si imbo.
Sisi hata kuanzia luku wapi nini? Hakunanga Dikwara.
Ndio hapo sawa. Hapo so kama wewe msikilizaji umesikia mtu amekwambia hiyo Fendi hiyo Gucci ya kitenge wewe umeshaona Gucci ya kitenge wapi ati Gucci ya dera ulisikia kampuni ya Gucci imetengeneza dera wapi
Dikwara
hiyo ni Dikwara
Dikwara
ati mtu amevaa kiatu kabla kuandikwa fila imeandikwa mula mula hata kama mule na maandika pesa hiyo ni Dikwara
ama FIFA. Unanyoa FIFA.
Anaba kiatu ni imeandikwa FIFA.
Sijui imeandikwa sijui ni balance. Sijui ni balance.
Yeye anaomba balentuaga. So personally wewe leo tumekwambia ukisikia tu msema kwambia yeye yotopa yeye tumefanya hivyo si Dikwara ama ni Dikwara. Jue kuna rada chafu ama marada sa?
Swafi.
Rada swafi. Safi safi safi.
Ana joyo story umongelea McLag ye.
Mhm.
Ana dai tu ku like kupiga tu shout out. Mori wangu amenisha like line yake. Ni Tali Blood Tali Blood.
Mhm.
Na very soon ataka mapa hivi.
Mhm.
Tumhost bana.
Unasema anaitwa nini ati? Sema vizuri wasa kumamsikiza. Anaitwa
okay, anaitwa ni Tali Blood Wear.
Mhm.
Ni mbaya bro.
Ana deal na nguo ka
azin zake ni custom like ni yeye mwenyewe amejikasta
na namu vilitaka.
Venye itaka.
Tutamtrace na pia akikfeel anatakam. Abonde na sisi zaidi.
Bado wako na records zake ameanzisha like a week ago.
Records
as in recording ako na recording studio.
Aya. Yeye pia ni msanii wa yani producer yani.
Yani msedwa da kupata do yesi producer amecheki.
Nah.
Yani
kidogo inaweza kuwa ni cartel kidogo tutamchunguza. Kidogo tutamchunguza vizuri.
So shout out to Tali Blood Wear eh. Yeah?
Mhm.
Bana rapping psycho.
Yeah, hadi pia nani ameniambia manzi ni make sure nimemtaja dini kwa nimesahau Dutchman Thug manzi.
Dutchman
Thug walianzisha beat plan iko huko upande wa Kasa ukienda kama unaenda Kasa. Ni biza kuza McLady manzana ina peak with deadly na tunabambika sana utikiwa na boy wetu manzana anafanya biashara si ndio so big up on yourself my guy na pole sana tungependa kuongea ni vile ile pesa yenu mumeilipa ama hadi mnalipa ndio maana tunaendelea lakini sasa hiyo amjailipa ile vile mnafaa kuilipa
bana.
Sasa tokens imeishia hapo, una get? So ukitaka tokens iendelee, kuna vile unafaa ucheze na wewe kaa wewe au sio? Kumbuka
mistari amekuwa silent sana kwa hii show.
Msielewa
dada nini usiongeshadi watu.
Uliwachwa.
Yo bonge bro.
Okay, mistari.
Mimi labda niachane.
Wewe wachangwi.
Mimi si achangwi.
Una pass message.
Lakini Voke amenyamaza. Lazima tumchunguze tujirada ni gani.
Inakaa kupewa morning glory.
Si morning glory. Huko jana wetu anaweza kuwa anatizaga na mood. Anaweza kuwa labda leo chai kuna vile ya kupata chai.
Ama ni story ya Jaden
moja askari.
Ama ni story ya Jaden.
Ni story ya Jaden imempiga kill. Jaden. Jaden ni nani?
Jaden mwanzo alisema, Jaden bwana mtukufu.
Jaden amefunga kila pahali.
Mwanzo amefunga everywhere. Okay, podipo dida bidu mechukua takeaway. Lazima kama ni kigizo makali na mebwaje.
Lockdown inafanya kizazi.
Jaden jana ametupiga kitu.
Wewe watu wajalipa hii kitu. Si cheza chini, mwanza kuenda overtime manze ngori. Tuna conclude ingi design, si ndio?
Bana.
Tunapiga ma intro tena. Kumbuka leo tulikuwa full house, au sio?
Bana.
Mimi nilikuwa on the mic with Ferron Chronicles.
Yeah,
mimi waka la manze mimi ndo producer na mimi ndo bado host hii upande, si ndio? Tunajaribu kwa tutarisha vitu kali kali. So wewe ukitaka kuniona ujue na kagaji ama mimi ufanya ganini? Enda tu pale andika Ferron Chronicles, si ndio? Yeah, wazi.
Yo Voke Mystery check.
Hata
kama nimenyamaza bado niko.
Safi. Yeah man, mimi naitwa Losing Brains kila platform. Yeah man, Losing Brains.
Sin Super DJ DJ Deco.
Yeah,
if you understand, check me out on Google.
And we define the other all of the products.
Yeah man, Coldboy Hot Boy Dice the Entertainer.
Mhm.
Unaweza nipata Mwangi Dice on every platform.
Safi.
Wagwan.
Safi safi. Wewe msikilizaji, kumbuka mtani wapi? Mtani 45 Radio.
Na hapa tunakaribisha.
Na pia tunafanya nini?
Tunarekebisha.
Leo ilikuwa ni a conversation within us. Tulikuwa ilibidi tu tuzungumze kisisi. But kumbuka episode ambayo inakama, tutakuwa na mmoja wenu ambaye alikuwa anawatoka. Take. Toka. Take. Alifanya ngoma na Calligraph Jones. Amefanya ngoma na Sky inaitwa Nganya. Nganya. Kuna vile zinatuchanganya akafanya remix toka Take ali alificha Caterpillar akafucha Monkey akafucha Tunji na tuliona bidii yake. So si personally sisi kama wana Mtani 45 Radio South Kamati mbona tutimlete kwa show, si ndio? So kama unasikiza hii, wajua the next episode tutakuwa na Mr. Oxide in the building. Au sio? Au ndio? Kama kawa, kama dawa. See you again next time.
Inshallah.
Mtani 45 Radio.
Yo, chai chill mtani, pale maskani. Auna form tu umebanga iza. Auna kakitu lakini I, iza, bro, Joe, skiza.
Mtani 45 Radio.
Hey bro, checky, stories imeweza. Good nayo, nikao kondani ya impreza. Na manze tips ni kibao if you want to impress her.
Mtani 45 Radio.
Mtani 45 Radio.